Jo, jo, kwa nini kesho? Sikia, kwa nini kesho?
Elite Focus.
Jo. Tano nane.
Swa, swa, swa gang.
Gotta be done.
Kwa nini kesho?
Jo.
Niko na mande makumi kwa club, na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me, kila mahali kwa club ni kitano. Wakamo ni kuchafua, easy size maguna wakap. Favetti kishika na Maclan, double trouble na Johnny kubad. Unajua tuna shutdown clubs, wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart kwa streets, au hardware jota lan. Wanathan tuna trap for fun, delpo kama Al-Shabaab. Uwezi hang na si, usikihi ni bad west club.
I'm from the west, wapi, wild wild west. Weni nani unabang your chest, make it blow just like a mess. I took the loss, numb the boss, yenda and shit for mama at home. Na junk ya majengo minko home, tundogo sayana mahon. Simba simba to make mahon. Na try to get some cheddar and don't need put some food kwa meza. Penga na nbembeleza, nene mbya bitch, usiache food kwa meza. Nkidungi atenjenta enda, anajua min pepa chesa. Get the cash, no get the cheddar.
Niko na mande makumi kwa club, na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me, kila mahali kwa club ni kitano. Wakamo ni kuchafua, easy size maguna wakap. Favetti kishika na Maclan, double trouble na Johnny kubad. Unajua tuna shutdown clubs, wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart kwa streets, au hardware jota lan. Wanathan tuna trap for fun, delpo kama Al-Shabaab. Uwezi hang na si, usikihi ni bad boys club.
Raise the goddamn roof, sindo waze wa mijengo. Na vile na bonga, budo tajua tu nimetoka majengo. Machizi wangu ni madingo, kibugi tunashlete na magongo. Chaf zang zote usongo, karao huko ndo hutua hongo. Natusua kila pengo, malenga mwenye malengo. Dili zetu za magendo, pesa sila bundu kigongo tu. Club yole dom tindo tu, gang zima ni marui tu. Songa kando nyima hopsi tu, hizo yap yap mutatungwa tu.
Ati, mimsem humble, but all time najipata kwa trouble. Amefambal kwa bad boys club, usijali baby girl na kwe yo hand of yo. Gori zina kamara mbili, mamande mwa kumi, X double trouble. Gori zina kamara twice, noneza tupa kauna mambo. Siku skin my beats kwa headphone, nasidia cheesy minko normal. Tano nane yombo ngoni, na ukikambayo tapigwa chobo. Ni ukweli sin manyota, shine ka star, tunashine ka goro. Selfish food ni no more, show izo skills umekamna kombo.
Shamba ni pate na wana, inagala wama, spande kumeto my nigga. I got a gang on my side, Mombasa tonight. Hiki tu ni special my nigga. Fuck what you talking about. Swap gang be the talk of the town. Swap gang on the rise on me. They already told you we ain't dropping for fun. Yeah, mind all like no snakes been killing grass. It's my confession. Cops wanna get me coffee, so that's why I change locations. I told my gang let's get that cash and split that on vacation. Fight this up to compelle ya oleo. It's a big boom detonation.
This year tuna nane mezoza, tuki angali tusa kwa choka. Matobo na link the streets, one time tuna pull up na chopper. Mempaga to deal na mabroka, wanadhan tumelala kwa blocker. Na fichanga weka makoka, mesi urap kwa the beach, tumezifanya si chocha. Na masela na mashota, cheret na ikanda na shoka. Tuki set tunasuit na mamopa, out of the mark kama boy wa ocha. Walkie talk tunasundwa itoka, tuna mash up kama ma rockstar. Make up take me kama sportstar.
News, short one imungu wa fuse. Allow me to reintroduce. Trouble don't give a damn about rules. Watch out, woo. Don't step on my shoes. Chukuduku liko loose. Check it under, no time to lose. Ado ado, aina pressure. Imkitinga, situ na kesha. Swipe gang, b-boys, mad clan games. Ima round this, twa iteremesha. Back then I walk on a vision. Coming live from the hood, tunawaonesha. Wadansi wa soro, warazi wa noko. Wote rada ni ya kuwakomesha.
Bunga.
Niko na mande makumi kwa club, na magunu wangu tumejamu. Babiza kwa all around me, kila mahali kwa club ni kitano. Wakamo ni kuchafua, easy size maguna wakapu. Favetti kishika na Maclan, double trouble na Johnny kubati.
Elite Focus.